heavy beats.
Kami kami nega sai kondala ki to take you, to take you. You are my fact, my beautiful, I like you to bed you, to bed you. I stand in air, can nobody can understand what I'm doing, what I do here. Never make my beat, I'm still not solo, my baby, yeah. Sema zemi selanga, baby nga kunonya, nga kuwenja. Nilienda kwa bipia, nikati epeti wanja, tenku twale. Baby nabina bagaka, abali na yesimbi, yeah, bali kutwala. Choka olina amanyi, akachusa emia kanze, nefuka mana. Sasa masho ukageuze, umarizi miaka zote. Umenipeneza ina mwili, umebadilika. Unatawa ya mapenzi, unachokimiza huma ono ye yanweza simatuka. Hazina baya mbuka, ono ye yanko vya mchika. Amaziga kababwe nembeka. Sometime I may say tugenda, masho unanikodo wakodo. Baby kakukamba kwetodukaya, abalabe bali kusula mama. Baby olina manyi, akati use miaka, nebuka mwana. Baby bulichisela, webila nawe, onyumiza stories. Chokimbiza kiu kwenye tumbi, cheza kama mbaruju, eh. Tuchiunganishe baby, ni wewe nilie mpata. Ni wewe nilie mona, wote marafiki bana nishekelea. Oh, oh, mzuri kama mtoto aliyepotea. Oh, oh, mimi na wewe babe tunatembea. Oh, 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 siku zote baby. Siku zote nina kuona, zina bela nga baby ngangaba. Ngangaba, kabila kwenja nati. Zina bela wasiri ngansinda. Ngansinda, ngansindi la kwenawe. Baby olina manyi, akati use miaka. Nefuka mwana, Baby bulichisela, wembila nawe. Onyumiza stories, Apela ne doni, afuka doni yeni. Umutima ukwange, kwali kwa lwazi, kwa fuka mdongo. Unomana zenafu na mtoro, the pixie alike and follow. Kumu ganda nesema kukiro, ataka kumulunchi ye, afaosa. Sometime ida kolion bambino, chombi gelo talaka skankino. Juma biebi na kunda mnonga. Puna mabiebe, mabiebe biebe. Baby olina manyi, akachuse